kipa kilanga, napangua gia na kupanga. We, na ujanja janja, ona kama unantua ushamba. Uman, anapanda farasi. Uman, anakanda chapati. Analeta kitumbua breakfast. Manju manju mati, full compact.
Fly, butterfly, come to my garden to die. When in your toy, my pins, you not shine. Boy, you're the light of my life. Fly, butterfly, come to my garden, you're mine. Come, let me hug you, hold you tight. Niko pe mapenzi day and night. Shule nilifundishwa gatenzi, siku fundishwa kuenzi. Hakuna somo la mapenzi. Baby, my baby, you drive me crazy. Na leo anarudisha chenji. Na nifundisha kukenzi. Na nipa somo hey, na mabenzi.
Ndugu mtangazaji, pendwa mtazamaji. Kumpenda mtu ni kualikwa bila kadi. Na mposti na meshi na mwekia na tagi. Mtamaliza nyimbo imbaji, mtamaliza story wa shikaji. Ndugu mtangazaji, pendwa mtazamaji. Kumpenda mtu ni kujitoa kwa jihadi. Kwenye jua, kwenye mvua, mina kwekia gadi. Mina kupenda, I don't care, nana nae kujaji.
Fly, butterfly, come to my garden to die. When in your toy, my pins, you not shine. Boy, you're the light of my life.
Have to break the door, let me fight the war. Yeah, I'm crazy for low, now I'm ready to go. Sina masongo bingo, and if you need anything, baby, you let me know. If I have to break the law, have to break the door, let me fight your war. Yeah, I'm crazy for low, now I'm ready to go. Sina masongo bingo, and if you need anything, baby, you let me know. I got you.
Boy, you're the light of my life. Fly, butterfly, come to my garden, you're mine. Come, let me hug you, hold you tight. It could be my pansy day and night.
Touch. Take five now.